Bengphuza bengroova ekhaya besigahlupha
Asange ngilahle ithemba kodwa sina mangiyaphusha
Sazo lokho ngibelesele kohle phukuhuva
Jive amakhuga lana sifuna imbula
Yekela uphezulu amahanyana zokumura
Hayi labo lova vele nami ngizoba mbura
Okay sure my man Ngiyamkhumbula umagalobha waselokishini Lona esikhule naye njalo sidala inkantini
Angimkhumbuli jaya Wena uringi ngale tsotse yaphezulu siphamane
Uyena kani uyena lona begidla kagumele Uyena kani uyena lona bambambele khoneni
Ekuselo mthakathi vele manje bathi udalele
Isixakaxaka inyaka nyaka lento ahlula umshefana Lo mfana wabaleka ngisho bambika ehlosini
Fethi ngiyamkhumbula fethi umagalobha Fethi wadalekani fethi umagalobha
Umagalobha phela uyena owabulala umaphesa Waqedwa phika istori bese wasiphosela getele Angithi beshushu mbiza phela ubengafuni ukubangisa Ubethi behamba estradini kuhlehle bonke abogulufu Ubenxaphisa umagalobha washaya umjeva ngesitini
Ngiyazikhumbula lezo nsuku umagalobha egqatshe Uyena owafaka uketele ekhulu ukuthi uphakathi Lo mjeva ukhala umaye maye inxeba lakhe liyaphi Ngiyambona useyasola ngisho ukuthi wazalelwane
Hola majita nenhliziyo yempi ngafuka uJesus Olapho ekuhamba khona wona wonke umuntu waqegaza Wafuka isifungufungu umphakathi wagana noma umagalobha phela usevele wahlengula umuntu omjani
angalo mthaka unenkani ukuvela fuka idemon wabulala umagogo jike wayo mposa emfule bamfuna 6 years umagalobha ecatshe ejajini onjantini phela sebemfuna elele justin
wavelwa lahle isadi umagalobha qoma islequin angithi imali ibuzwa kuyena wonke umuntu uzwa ngayo bamtholele lo njandini bamhudula ngeketanga wakhala ubhabhabha nakho nkonzi kakhulu zonke izintsha zemnqanqathi idlosisele imlahlini wakhala iphuzu kwasho isitina ngisho efile unjandini ukufa kwakhe kona ukusele phesa lonke ilokishi uketela kwabo uphuma kwakhe lapho ekhulu ukuthi umjefa phela ushintsha impilo yakhe usawumfundisi angiyakhiphela nje yami kwaba ukucima kanjalo nje kwamagalobha uketela naye waphuma ekhulu ukuthi umjefa wavele waphenduka umfundisi ilokishi lakhululeka futhi
magalobha
imagalobha Emakalopa Umakalopa yena behlupa laphi fika khona vele bonke bayaguqa uketela uyena bemkhuza kodwa umakalopa yena umfake khulu ukuthi umjeva uphenduka umfundisi kyasho ukuthi lesina samqaqaqanda Umakalopa yena behlupa laphi fika khona vele bonke bayaguqa uketela uyena bemkhuza kodwa umagalobha yena umfake khulu ukuthi umjeva uphenduka umfundisi kyasho ukuthi lesina samqaqaqanda Umagalobha yena behlupa laphi fika khona vele bonke bayaguqa uketela uyena bemkhuza kodwa umagalobha yena umfake khulu ukuthi umjeva uphenduka umfundisi kyasho ukuthi lesina samqaqaqanda